I also would like to welcome you in a very special way.
Ngokunjalo ngithanda ukunamkela ngendlela nje ekhethekileyo. Siyathemba ukuba ngokunjalo abo balapha nje okokuqala baziva nje belungile, baziva besekhaya kwaye bayazifumana iintsikelelo zikaThixo. Sele sicule amaculo amangalisayo kwaye sifunde ilizwi lendumiso sonke. Yanga kunganjalo apha kule mihlangano ukuba sibe kule nto sikuyo, ukuba singalali kodwa sibe namava amatsha kunye noThixo, ukuze sikwazi ukuthi ekupheleni bekukuhle ukuba sibe lapha, kuba intsikelelo ibe nokuthululwa ngokuninzi. Eliculo silicululeyo ndiyakudinga Nkosi ethandekayo, ndiyawadinga amandla wakho angcwele. Mzana Rus buze umbuzo obalaseleyo othi ngubani ongamdingiyo, ngubani ongamdingiyo. Wonke umntu ofuna ukusindiswa uyamdinga, yena kuphela onako ukusindisa. Sithi sonke ke abo, wonke umntu ofuna ufumana ukuxolelwa kumele abe naye lo sifumana kuyuxolelo. Wonke umntu ofuna uba nempiliso udinga lo osiphathele impiliso, kuye sinako. Ngemvakaliso ke elungileyo yelizwi ithi kubo bonke ngenene apha kule mihlangano usinika yonke into. Kwicule siliculileyo kuqala lithi nokuba amafu ayandingqunga ndizive ndindedwa, ndinxanelwe ukukhululeka ndingenazingxaki nantlungu. Umbhalo weculo thethe ngokupheleleyo okuvela entliziyweni yam, kodwa andifuni uba namava ngako oko ezulwini. Ndifuna uqale ndibe nako benalo mava apha emhlabeni. Ngoku sifunde selapha ukuba siphose iinkathalo zethu kuye yena osikhathaleleyo. Ngokwesibhalo ke sithi lahle onke amaxhala enu kuye ngokuba enikhathalele. Kumele ndikufunde oku mhlawumbi ngokunjalo abanye bethu, kwabanye kulula. Ngoko ithi apha kwisitanza sesibini, naxa ndime aphantsi komnqamlezo imihla yimihla kulo mhlaba, xa abanye besophula iintyatyambo bengaboni nto kodwa mna ngameva. Into ebalulekileyo le yoba sizokuthweswa ekugqibeleni. Inkosi yethu iyanxiba isithaba sameva kwaye thina siyanxiba isithaba sobomi. Khona amazwi ekunzima ukuba ndivalise into ethe yandishukumisa nje kwaye ndicinga phantse sonke. Xa sicika ngobabalo olungenakucaciseka esalinikwayo iminyaka emininzi yokuvakaliswa kwelizwi kokukhula ngokokomoya nayo yonke into ehamba nako oko, kuba ngakoku siyavuya kuThixo. Kwaye ndithi nje amaxesha amaninzi kuseza okungcono, akunokuba lolunye uhlobo, kuseza okungcono. Ndimamele ikhasethi elimangalisayo okanye itshumayelo kamzana uBranham, oku ndifuna ukuguqulela kunonke ewe ngenyaniso ngentliziyo yam yonke. Kusekho imibuzo ukuba ngaba ndizelwe ukutsha na, ngaba ndibhaptizwe ngomoya, ngaba ndinawo amava kunye noThixo phakathi kwabantu, ukhona imibuzo emininzi kwaye nabantu onombuzo akakacacelwa lo ungekacacelwa phaya. Kukhona umbuzo ukuba ingaba amava aphayana na, ngoba lo unamava kunye noThixo akazubuza ukuba ingaba sithe saba namava kunye naye na. Apha sizokuncedana, sizokukhonzana, kwaye iintshumayelo zikamzana uBranham zezona zikulungeleyo oku. Ukusixelela inyaniso ngaphandle kokuthandabuza. Yayindoda engqalileyo, okona kubalulekileyo yathetha ngokwamava, amava okuqala, hayi kuphela yena ngokwakhe kodwa kuyo yonke iminyaka. Ayinokubona umahluko phakathi kwamabango nenyaniso, kwaye sifuna uba ubungqina bethu buvumelane nelizwi. Ngokunjalo sivumelane nelizwi ukuze sithi ngenyathelo ngenyathelo silandele iNkosi. Ngokufutshane ke sigcinisa miqolo emine kwindumiso 25. Akekho umuntu olinda kuwe oza kuhlazeka. Ngaba kulungile oku? Kumele uba kulungile ngoba kubhalwe elizwini ukuba mna nawe singahlazeka. Ngoku ngolu qhagamshelo kuthetha ukuthi khange simthembe uThixo. Ukuba besimthembile uThixo kuyo yonke into ngawonke amaxesha, ngoku asinohlazeka, akanakusiphoxa. Itshapha kwindawo yesibini, ukuba kuya kudana abo banginiza ngelize. Akukho namnye oya kuphoxeka emhlanganweni ukuba uthe wathembela kuThixo. Xa le ndumiso yafundwayo besendigqibile ngesendigodukile. Kutheni? Ngoba sikule meko ngaphakathi sitya ilizwi siyaliginya. Sithe saba inxalenye yelizwi. Oodade ababini abathe ngokufutshane baba nobungqina namhlanje beofisini bathe belilihle kakhulu ilizwi likaThixo namhlanje. Ndendathi kuphela nje ilizwi liba inyama, liba inyaniso, liba bubomi bethu bokomoya. Ilizwi liyaziphila ngathi, iyaqhubeka ithi, ndibonisa iindlela zakho Yehova. Bendinokunqwenela ntoni ngaphezu koko? Ngoku inenekazi ebelivakashile livela eHolland okokuqala nje, endithe ndadibana nalo emhlanganweni eLondon, ndamxelela namhlanje ndathi ndinqwenela nje ukwenza intando kaThixo. Wajonga phaa etafileni wathi, kodwa oku usenjenjalo kude kube ngoku. Okay, wayifumana? Mhlawumbi bengacacanga ngokwaneleyo. Akuveli ngxelo kuwe. Nenyaniso amanye amaxesha lolo hlobo, kuba abantu abayenza intando kaThixo balungele ukuyenza nangaphezulu. Abanye abayikhathalelanga, bamanje iindlela zabo. Ewe, eli lizwi okanye le ntetho ithe yandihlasela njengenyaniso. Ngexesha elinye asithi thina sikhuthalela ukwenza intando kaThixo, sikhuthalela ukwenza intando kaThixo. Sele sifunyanwa sikwintando kaThixo. Yathini inkosi yethu emva phaya xa uMariya waxokayo? Oh, tenda tina ngoku. Ngabu Maria ngenyani swakoka. Unigini choko usuka ngelu ya kinene. India, lendo nga tetu kuti ewe, kuti tetu kuti hai. Nga ifunda kuvangeli ka Luka. Pa Maria wati kwinkosi yetu. Awati neminyaka eshumi enesibini. Eshuwe pa Yerusalem ngasemba. Ati uise wako nam besikhangela. Wathi ngako oku. Wayebhekisele kuYosefu. Inkosi yenzani yamlungisa kanye kuloo ndawo. Yathi awazi na ukuba kumele ndibe ndenze imisebenzi katata kanye kuloo ndawo. Wamlungisa. Inkosi yethu le iyalungisa kanye kuloo ndawo. Ewe, ngamanye amaxesha siye sifuna ukuzivakalisa. Ngamanye amaxesha ingalunge loo nto uyasilungisa yena kanye kuloo ndawo. Ndibonisa iindlela zakho Nkosi, undifundise imigaqo yakho. Ukuba kumalunga nendlela kaThixo nomsebenzi kaThixo, ngoku singangqina ngokukhululekileyo uba usinike ukukhanya.
I am the way, the truth, and life.
Asingabo abubambe bumnyameni, kodwa ngobabalo. Ukukhanya okubengezelayo kubengezela kuthi okusikungqina ngokukhululekileyo nje. Singahamba enyalisweni kwindlela yosindiso. Nje uba kubhaliwe apha kumxolo olandelayo. Ndinyathelise enyanisweni yakho undifundise ngokuba uThixo ungumsindisi wam, thembe wena yonke imihla. Nguye wayenothi ndim indlela ndim, inyaniso ndim, ubomi. Nanamhlanje sibonisa abantu indlela enye, inye indlela uYesu yile ndlela. Nabantu ufuna ukungena ngenye indlela, akayi kuphumelela. Ngokuthi apha umqolo shumi nesibini. Ngubani na ke umntu omoyikayo uYehova omyalela indlela aya kuyinyula. YanguThixo angandinika sinike sonke ukoyika uThixo. Asibonise indlela asihamba azohamba ngayo. Umqolo shumi nesihlanu nayo xabisekile. Amehlo amahleli emi kuYehova. Kuba nguye ozirholayo eluthanjeni inyawo zam. Malibongwe igama lakhe. Unamandla ngokwaneleyo. Bekusentliziyweni yam uba ndibhale ekuqaleni kwale mihlangano. Ndifuna ukuthi kumxholo ukuba sibeke umxholo lo othi funa ukubona uYesu. Yanga oku kungavakala kuyo yonke le mihla. Size sibe namava ngako. Ngokuba sifuna ukubona uYesu sibe namava kunye naye. Sifuna ukuva ubukhona bakhe. Sifuna bathethe nathi. Ukuba sebenze phakathi kwethu. Balungise oku. Ntan basifundilize kumaHebhere isahluko seshumi. KumaHebhere isahluko seshumi. Kahle kahle omnye kumele afunde umqolo weshumi nanye.
And their sins and iniquities will I remember no more.
Kodwa niyawazi umxholo. Inkosi leoba inkosi yazinikela njengedini. Ngokuthi pha umqolo shumi nesibhozo. Mhlawumbe omnye angade afunde nangaphambi koko. Omnye kumele afunde umqolo shumi nesithandathu ngenxa yomxholo. nanguona umnqophiso endiya kuwenza nabo emva kwalo mihla, itsho iNkosi. Ndiyakuyibeka imithetho yami ezinhlizweni zabo, ndiyakuyibhala ezingqondweni zabo. Ubuya athi izono zabo nokuchasa umthetho kwabo ndingabisa kukhumbula. Ngoko bazalwane, apho uxolo lwezo zinto lukhona, akusekho mnikelo ngenxa yesono. Ezi zinto singathi amen. Ithi umxolo shumi lethoba. Ngoko bazalwane, sinokungafihlisi nje ukungena kweyona ngcwele ngalo igazi likaYesu. Lena indlela entsha ephilayo athe wayilungisela thina ngayo inyama yakhe. Kundumiso sifundile ukuba iNkosi yenyula indlela, asibonise le ndlela ukungena kungegazi likaYesu Kristu, iNkosi yethu nomsindisi, kwaye siyakholwa ngeentliziyo zethu zonke ukuba indlela ilungisiwe. Mdiyadiya tempileni wakazula uxolela ubabalo nosindiso lwanikwa bonke abakholwa ngeentliziyo zabo. Lo ungakholwayo uya kufela ezonweni zakhe. Lo ukholwayo sele susiwe ezonweni zakhe, ngoba ityala lethu nokuba sibe noxolo kwabethwa yena, ngamanxiba akhe saphiliswa. Asizuphiliswa kodwa saphiliswa. Masikholwe namhlanje ngeentliziyo zethu zonke, emva koko sivuye. Singavuya kuphela ngale ndlela, sivuye eNkosini xa sikholwa ngokweBhayibhile. Sisazi ukuba okugqithileyo sele kujongiwe. UThixo usinike usindiso olupheleleyo, uxolelo olupheleleyo, wasigwebela ngakumbi nangakumbi. Cinga umzana Aman ujonge apha ngoku. Lo yayingumbuzo kwicawe edlulileyo eZurich. Udade othile oneminyaka emidala wathi, mzana uFrank apha ndinentshumayelo kamzana uBranham. Uthi umfazi angaxolelwa ngokunjalo ukuba wenze oku nokuya, kodwa kanakugwetyelwa. Nonke niyazi le ntshumayelo uba uyifundile nje kakuhle, kwaye siyabona njengoba kunjalo enkosini kwiintshumayelo zakhe abantu abathile kwathethwa nabantu abathile abenyulwa ababiziweyo abangakholwayo abanintsi nje. Kodwa inye into ekumele siyikhumbule kanye konke, lo unyulwa nguThixo phambi kokuba kusekwe ihlabathi ayikho into eyabalelwa kuye, ngoba uYesu Kristu njengemvana kaThixo wanyulwa phambi kokuba kusekwe ihlabathi kuba asimele ebhulorhweni, ahlawule ityala, alungise umonakalo. Asoloko ke sijonga ukuba oku nokubhekisele kubani. Singavumi uba uvuyo lwenkosi lususwe kuthi. Apha ithi masisondele sinentliziyo yenyaniso. Gxebe ngoko bazalwane, sinokungafihlisi nje ukungena kweyona ngcwele ngalo igazi likaYesu, kuyaziwe emahlelweni amaculo ayacula acula malunga negazi. Bafuna ukuba nomculo ongakhubekisiyo. umculo onokuculwa ngamaHindu bengena kuphazanyiswa, amaMuslim acule engena kuphazanyiswa, bonke abantu bacule bengena kuphazanyiswa. Awuthixo esenza into okuqala kube khona yokuphazanyiswa, kube khona abantu bazawufika kwiingcinga zabo indlela yosindiswa bayiboniswe nje baba bayibonisiwe phantsi kweminyaka engama2 yadlulayo. Ayikho enye indlela, lukho enye usindiso, ayikho enye ivangeli ngaphandle kwevangeli kaYesu Kristu inkosi yethu ngokuqinisekileyo umhlengi wethu. Njengemvana kaThixo wafa emnqamlezweni eCalvary laphalala igazi lakhe ngokuqinisekileyo, wangena ngelile lakhe igazi kwingcwele kangcwele apho omnye umntu angabuza uba nini. Udinga nje ukufunda ivangeli kaYohane ungangxami. Kutsho ke pha kusahluko sama20 uzayifumana kusasa ekuseni. Umongameli uthi ungandichukumisi ngokuba andikanyuki, ndiye kuThixo wam nakuThixo wenu, kuba wam nakuba wenu. Emva koko aphinde athi beka isandla sakho ecaleni lam uzubona uba ndim. Ewe, kulungile, asidinga ukuthetha okuninzi, siqhubeka sifunda apha. Sinombingeleli phezu kwendlu, sinombingeleli omkhulu nje phezu kwendlu kaThixo. Masisondele sinenhliziyo yenyaniso, sinenzaliseko yokholo, sifefiwe iintliziyo zethu, sisusiwe isazela esingendawo. Masithi sihlanjiwe nje umzimba ngamanzi amhlophe. Silubambe uvumo lwethu lwethemba, lungabi nakuxekaxeka, kuba uthembekile lo wabeka ngedinga. Uthembekile, uyawuhlala ethembekile, unikwe isithembiso kwaye uyasikhathalela ukuba sizalisekile. Aphethi umqolo wa20 lena indlela entsha ephilayo enikelwe ngenxa yethu. Ngawo umdiyadiya okokuthi ngenyama yakhe, lo ufumene ubomi kuThixo uzawuhamba kule ndlela intsha ephilayo, shiyeke kuyo yonke enye into, iindlela zethu, imisebenzi yethu, imiselo yethu, imigaqo yethu, ukwenza kwethu, akunakuma phambi kuThixo. Kukuphela into evela kuye enoma phambi kuThixo, wakuphela into evela kuye esitsalele sibuyisele kuye, into engaveliyo kuye isitsalisuse kuye. Asidingi ukubekwa endaweni engcono, sidinga uThixo naloo nto asinike yona kuKristu. Kodwa yaqhubeka apha,
may he in the meantime take himself the right to use his personal leisure time as it pleases him, like any citizen of any country can do.
Ithi kanjalo masinyamekelane ukuba silolane elithandweni nasemsebenzini emihle, singakuyilizeli ukuhlanganisana kwethu njengesiko labanye. Masivuselelane kube kukhona niyibona nje kuba imini leyo iyasondela, andiyonxalenye yabo benza isiqhelo kuloo nto, benza iimpawu ezithile kakhulu ezingavele epulpitini. Kodwa omnye wabazalwana wandixelela okanye wasixelela thina sasisonke veke ezimbalo ezidlulileyo kuba kungangcono ukuba abantu bonke bangaza bezokumamela bengazange ukuthetha. Ngenyaniso kusekhona abantu abanokuninzi abafuna ukuthetha kwabanye abangaphumliyo naxa bethetha endaweni yoko endaweni owabaze bazova ilizwi. Ndikunika nje umzekelo, lo uza ezova ilizwi yangangathi ngelo xesha azithathele ilungelo lobasebenzise ixesha lakhe njengoko kumkholisa, njengawo wonke umhlali welizwe anokwenza. Ayenze into ecacileyo ukuba kuxutywe ubulumko babo banobulumko ngokwabo kunye nomxholo kaThixo. Masiyithathe ngokubalulekileyo, sibe inxalenye yawo bathe baza benomnqweno nje omnye ukuba babone uYesu, bave yena, babe namava ngaye lo uzileyo ezokuthetha, nditsho kwa ukuba azothatha indawo zokuhlala. Kumele simthume ozothatha indawo zokuhlala, kumele aye kwindawo yokuthengisa. Banintsi abantu anokuncokola nabo phayana aze abakhathalele. Njengomxholo okanye njengendima nje yento esentliziyweni yam ukufanisa phakathi kwale ntetho ithi ixesha lisondele kunye nenyaniso yokuba ixesha le nto ethile lifikile. Nonke niyazazi izibhalo ezingcwele, omnye akadingi uba afunde zonke izibhalo. UThixo uthetha umprofeti Yeremiya esithi yonke intaka iyalazi ixesha layo, kodwa abantu bam abalazi ixesha lam. Kodwa zikhona izibhalo esizawufunda ezinye zazo. Asiqale ngesithilelo sahluko sokuqala size sibone ukuba kunjani kwakukho amaxesha apho ixesha lalisondele nexesha apho lalizalisekile. Isithilelo sahluko sokuqala umqolo wesithathu. Unoyololo walesayo kwanabo bava amazwi aso isiprofeto esi bazigcina izinto ezibhaliweyo kuso kuba ixesha likufuphi. Ilizwi okanye le ntetho ethi ixesha likufuphi ungalifumana naphi na, mhlawumbi kwindlela nje eyinguqu ngokungcono. Ixesha lisondele kodwa ngesaquphe lalingasondelanga kuphela, kodwa ixesha lalifikile. Iminyadala esebenzayo kwiceba losindiso kwaxela ixesha layo lisondela ngokusondela, kodwa esaquphe ixesha lazaliseka lalingasondelanga kuphela lade lazaliseka. Kwaye sinako iminyaka emininzi eyadlulayo ndabhala incwadi nomxholo othi ixesha lisondele ukuba beninokuyibhala kumnyaka 88 okanye komnye unyaka benokuwusebenzisa umxholo othi ixesha lifikile. Andiyazi nokuba wena uyabona uyayiva le nkqubela. Kwaye ndiyakholwa ukuba oku ndingakuthetha namhla sisondele ngaphezulu kunangaphambili ezintweni ezizawukwenzeka. Ngaba injalo, izinto sele ziphucuka kweli xesha. Into eyayisekude iminyaka engamashumi amabini eyadlulayo ingaba kanti seyilapha nakweli phi na ithuba. Kumele kwaye sinako kwaye yanga ukusukela ngoku singalindela ngenyaniso yonke into. Asidingi uba sizobe ixesha letafile esinokulilandela apha. kodwa kumele sijonge imiqondiso yexesha, size sijonge inkqubela nenguqu yezinto. Kwaye ndiyakholwa into amakholo amanintsi ayenzayo le apha ithi kuba ixesha lisondele. Wabhala malunga nemiyalezo yebandla okunjalo ngesaquphe, ixesha lafika. Nanku nasi saziso nenkqubela nenguqu, laze lafika ixesha nanini uThixo ethandile. Ekumele ndifunde linye ilizwi kwivangeli kaMateyu isahluko sesithathu. Kwaye sikwenza namhlanje oko njengentshayelelo yendlela yoba sikhumbule le ncinga ngokunzulu phakathi komahluko othi ixesha lisondele naxa ixesha lifikile. Ufunda kwivangeli kaMateyu nakwincwadi, funda uvangeli kaMateyu nakwincwadi endiyibhalele mva nje. Kwakhona ukhona sifumana izibhalo ezithi ukuze kuzaliseke oku kubhalwe baprofethini biza izithembiso, isaziyiso savela kwiminyaka elikhulu eyadlulayo ngesaquphe lade lafike lo xesha. Umprofeti u-Isaya waprofetha kusahluko samashumi amane, izwi lodandulukayo entlango, ilungiseni indlela yenkosi, laye lisondela kwixesha ngesaquphe lade lafika ngesaquphe lazaliseka, kwazaliseka oku uThixo akuthethileyo elizwini lakhe. Kwaye silindele ukusukela ngoku, silindele yonke into, nditsho kanye kwakhona ndazi andisazi iinkcukacha okanye inkqubo, kodwa inye into endiyaziyo, yonke into umlomo wenkosi oyithethileyo oko kuzawuzaliseka. Akho nalinye ilizwi likaThixo eliza kuwela emhlabeni sibhalwa sinokuphuka, into uThixo ayithethileyo ingu ewe ingu amen. Wakekho umntu angacinga apha ukuba nomtyholi ukhona, kodwa apha utyholi akaliniki mdla. UThixo nguye usomandla, kwaye into angayivumeliyo umtyholi bayenze umtyholi akanakuyenza. Masimlibali umtyholi nayo yonke into ayenzayo, sicinge ngoThixo nento ayenzayo, emva koko sawuncedeka. KuMateyu isahluko sesithathu ithi kumqolo wokuqala ke kaloku kuthi ngaloo mihla kufika uYohane umbhaptizi ememeza eshumayela entlango yelakwayuda esithi, guqukani kuba ubukumkani bamazulu busondele. Kumalunga nokufanekiso ophakathi nolisondele naxa kuzothwa lifikile, kwiPentecost lalingasondelanga kuphela kodwa lalifikile lagqobhozela. Ukumkani bukaThixo, ibandla likaThixo lamiselwa ladityaniswa ngomoya ongcwele. Izinto ezasondela ezazisondela zaziphaa zade zazaliseka. Yaqhubeka ama Mateyu sahluko sesithathu umqolo wesithathu, kuba lo nguye uYohane awayethetha yena uIsaya, ewayethetha ngaye uIsaya umprofeti esithi, izwi lodandulukayo entlango lisithi, yilungiseni indlela yenkosi, utyene nezenu umendo wayo. Nonke niyalazi ibali likaYohane, iintshumayelo zakhe kakuhle kakuhle watsho kubo wabaxela bonke into ababimiselwe kuye. Kwafika amaqela athile, bafika abomkhosi babuza uba ijoni kumele lenzeni, ingabe uyifumene uyifundile. ndingakufundela okukhawuleza kuluka sahluko sesithathu luka sahluko sesithathu apha ithi umqolo wesibini weza kuwo wonke umdla waseyohane ngeqala ababingelela abakhulu Annas noKhayafa lafika izwi likaThixo kuYohane unyana kaZekariya entlango ndiyakuthanda oku ilizwi likaThixo umyalelo kaThixo wawufumana xesha neyure elalimiselwe nguThixo ithi apha ngela lixa xa ababingelela abakhulu Annas noKhayafa lafika ilizwi likaThixo kuYohane kumele alinde ixesha elide kumele alinde ixesha elingakanani ngubani waziyo wafika nini embonweni wayemdala kanani xa wayesembonweni uxolo ewe ingakukho oko kuyo yonke ke loo meko kwakumele alinde ixesha elide kwayukulinda kunzima kakhulu ngoko xa umntu esazi uba uThixo ubizile wayalela abesamele alinde ukuba kude kufike ubizo olungxalileyo ngoku ngoku ngelathuba ixesha lalingasondelanga ngelathuba ixesha lalifikile xa lifikile uThixo uyasebenza xa ixesha lifikile umyalezo uyavakala abantu baphuma beyokumva beyokubhaptizwa nguye washumayela intshumayelo eqinileyo abantu bamamela apha ndicinga kumzana wethu othandekayo uBranham wayemngqobalala njani ngemanye amaxesha ninabodade nakunyamezela konkoku nithe nakulahla ukuchasa kwangaphakathi nazithoba phantsi kwelizwe ngoko ke uThixo akunisikelela imfihlelo ngoku yokuvilizwi kukuvumela kuvuma ngaphakathi uvumele into ilizwe eliyithethayo xa lishunyayelwa ngokomyalelo kaThixo ngoku isihlwele sathi phana sithina sino-Abraham njengobawethu ewe sino-Abraham bawethu nonke nasazi isibhalo nkosi yathi uThixo unakumvusela abantwana uAbraham nakula matye mamela umxolo weshumi zaye izihlwele zibuza kuye zisithi masenze ntoni na ke waphendula ke wathi kubo lo unengubo zangaphantsi ezimbini makabele ongenayo nalo unokudla makenje njalo kweza ke nababuthi berhafu ukuba babhaptizwe bathi kuye mfundisi masenze ntoni na wathi ke kubo ningabizi okungaphezu kwenikumiselweyo ayibuza ke kuye namasoldati esithi masenze ntoni na ke thina wathi kubo ningaphangi mntu ngokumoyikisa ningadli mntu ngokumtyhola yanelani yimivuzo yenu kwakuphantse ngathi yintetho yosopolitiko xa unothi ebantwini yonelani yimirholo yenu ngoku masiyibekele bucala kodwa ke loo nto apha siyabona ngenyaniso ukuba abantu babuza babefuna ukulungisa izinto ezazingalunganga phambi kothixo yayingengobafarisi aba babesele bejongiwe babengazanga buza uba masenze ntoni babesele bethi sino-Abraham thina uba wethu wena ungubani kodwa abantu bafika babuza bathi yintoni na elungileyo phambi kothixo kodwa ndizawubhala incwadi ngekudala yinto nje endichukumisayo yimi ndizawuba nobambano andiwushiya lo mhlaba kude kube ngoko ndizawufana noSamson nditsale iintsika enyintsika pa tsala intsike ezimbini phamba ndimgapha emva kokusakhiwo sawuchitheka. Hayi, khona abantu abayimiselweyo laa nto kuba bathi kuba bathethe xa abanye bengenakuthetha. Xala abazi into eyithethayo, kwesinye isandla abayazi into amabayilungele. Sibuyele kumxholo wethu, masiqhubeke kwizibhalo ezingcwele kanye kwakhona Luka isahluko sesithathu umxholo wesibini.
But when the day was fully come, I read it so that we have it. Acts chapter 2, verse 1. And when the day of Pentecost was fully come,
incinga only has come near. Eyayindishukumisile ithi xesha lisondele, zonke into esizilindileyo zisondele ngesaquphe zizakuba lapha. Ilizwi liza kuzaliseka ithe kuzaliseke nelokugqibela. Asilindi ngokulambathayo, asizoziyatha, asilandelanga ntsomi zabuqhinga, kodwa silandele uvakaliso olungenampazamo lelizwi likaThixo elingu-ewe elingu-amen ngonaphakade. Izulu lomhlaba liyawukudlula kodwa ilizwi likaThixo liyawuma ngonaphakade. KuMateyu isahluko sesine umxholo weshumi enesixhenxe. KuMateyu isahluko sesine ndiye ndifumane ubunzima ekufumenile migca ngoba ndifunda iBhayibhile yesiJaman nesilungu. Ithi waqala oko uYesu kumemeza sithi guqukani kuba ubukumkani bamazulu busondele. Sicela lokho kwaye sakucela nakwakhona kule mihla. Kwasele kusondele ngesaquphe, kwakusele kulapha. Ungafunda kuzenzo isahluko sesibini. Baxa imini yayizalisekile, ndiyayifunda kuze siyifumane. Izenzo isahluko sesibini umxholo wokuqala. Ngekaloku ekuzalisekeni kwawo umhlwe Pentekoste, hayi ukuba wawusondele kodwa ekuzalisekeni kwawo baye bonke bemxholomnye ndawoninye. Kwaza ngequbuliso kwaphuma ezulwini isandi esinjengomoya ovuthuzayo ngamandla. Lo maxesha isondela ade abalapho kuyafana ngexesha likamzana uBranham banowaziyo uba lalicelwe nini ngexesha lomprofethi uMalaki, kodwa ixesha lasondela ngesaquphe ke kwade kwazaliseka. Ngoku kukhutshwa ukutya kokomoya, siyazi bokunye kuseza. KuLuka isahluko sesithoba xolo, kuMarko isahluko sokuqala umxholo weshumi nesihlanu. Marko isahluko sokuqala umxholo weshumi nesihlanu aphithi, ngizawufunda pha umxholo wesine. Ke kaloku emveni kokufakwa kukaYohane entolongweni weza uYesu kwelaseGalili evakalisa iindaba ezilungileyo zobukumkani bukaThixo, esithi lizalisekile ixesha nobukumkani bukaThixo busondele. Guqukani nikholwe yiyo ivangeli. Apha ndifuna ukuma nje kwethutyana. Intetho akumelanga uba ibe ngokukholwa kuphela kodwa imele ibe ngokukholwa ngokwezibhalo, njengoko sitshoyo isibhalo, kuba kubhaliwe phaa kwivangeli kaYohane sahluko sesixhenxe inkolo ukuya 38 kuba lo ukholwayo kum itsho inkosi yethu njengoba sisitsho isibhalo hayi kuphela balo ukholwayo njilo ngaphambili abantu bayakholwa kuyesu lonke ihlabathi liyakholwa amamuslim ayakholwa ukuba wazalwa intombi bayakholwa uba ngunyana kamariya bayakholwa uba ngomnye wabaprofethi abahlanu abakhulu bayazi ukuba kubuya phambi buthixo amise ubukumkani bakhe kodwa olo kholo alubancedi nto kutheni bamkholwa njengomntu wembali uba wayekhona bengamazi uba ungubani bengayazi uba wayezele ntoni kholo lunjalo ancedi kwaye andinakulibala xa ndandingqina kunkosazana uVan Staan isixeko saseVan Staan ndimxela ngenkosi ndisithi uyamdinga uYesu Kristu ndaxela phambili into ayithethayo kum ewe wathi ndimthengisile nje uYesu wam watsho ndaphantsi koyikela ukufa ngokuqinisekileyo ndathi angasekunene ndimane ndijonge isibhili ndathi mamela uthetha ukuthini xa usithi umthengisile uYesu wakho waze wathi ndandimthenge Czechoslovakia wayekwimitha ezili kwimitha enye nesibini ndandinaye phaa endlini yam ngoku ndimthengisele ibandla ngoku ume endaweni ethile ayinguye kodwa wam uYesu mhlawumbi yayingowakhe kodwa hayi owam owam akadingi emnqamlezweni uwenziwe isandla somntu uwenziwe ngeplanga kanye ngegolide owam uYesu ngu-Immanuel inkosi yenkosi kumkani wokumkani umsindisi wehlabathi owasihlangulayo amen nabani otshoyo namhlanje othi ewe ndiyakholwa kuYesu ungatsho ukunxaleyo uba komphi uYesu kude kwabalapha ewe umzana uRusi nikini intloko omnye ngabuza namhlanje uba komphi uYesu noku bendikuxelele ngaphambili xa indoda yaseLevatican ndidibana nabantu kwihlabathi noba bangamawaka ngamawaka akukhathali kodwa ndiyabaxela abantu kuyo yonke intetho kuba andizishiyi izinto ezimbini zoba ndibaxele uba ngubani uYesu Kristu ngubani umchasi mKristu zizinto ezimbini ezikwaya ndizibekele bucala kwaye ndikunikiwe oko nguThixo kwaye bazalwana abandikhaphayo kwilizwe elinye nabava into enye kwenye idolophu baqala uncuma wandibuza kuyo yonke imihlangano wathi mzana uFrank kwenzeka kanjani ukuba awushumayeli Kristu kuphela ngoba siyavuya ngako oku kodwa ukunjalo uyitsala ngeenyawo laa ndoda yaseVatican kwakhona nakwakhona ndathi yinto enyanzelekileyo nje le zizinto ezimbini ezichaseneyo ezi uThixo uzitshilile kwelinye icala nosathane kumele aziwe ngoku ndathi ngoku ndiyabaxela abantu umahluko ngoko kumele ndibaxelele ngoku bathi ow ungabaxelela ndathi ow wathi yena hayi mna ewe sinako ngokuba kwinyaniso kunyanzelekile kumele kuthethwe kodwa ndandixelela ngaphambili pha eBombay wafefa abantu ngamanzi wathi uKristu kuyo yonke inkolo xa amaHindu ayengamakhulu asixhenxe namashumi amahlanu beva le ntetho ithi uKristu ukuyo yonke inkolo lo nabo sele bezothetha ngoKristu kodwa lo nguKristu kapapa ayingoKristu kaThixo hayi inkosi yam nomsindisi hawo hayi ifike engqondweni yam xa umzana uBranham wayeseSwitzerland naseGermany nonke nelazi bali ngoku enokujonga itafile itshintsha iguquka inkosi yathetha naye yathi yapha ndiza kubonisa uba kwenziwani ngeli gama loyiselonyana lomoya ingcwele ngezo zihloko wabukela omnye wathi uThixo uyangqina umoya uyangqina ukuba ngumsebenzi kaThixo wathi umzalwane ayingoThixo wam ayingoThixo wam ngubani ongayisebenzisiyo le ntetho ithi uThixo uyise kameni lonyana loyise lomoya ongcwele ukhona owaphayan enye indoda eyathi kum ngokungaqhelekanga nje mna ndingumJuda kodwa ngokunjalo ndiyakwazi ukuthi egameni loyise lonyana lomoya ongcwele wathi andiqondi oko nam abendingakuqondi kodwa abantu basayenza loo nto ndizokuxela bangoba uThixo uyakwazi uba ugxebe usathane uyakwazi ubalahlekisa abantu ngeenyaniso zelizwi akho xoke elikhulu ngaphezu kwalo uyazi into ngokwepesenti ezilikhulu elinethoba azayigqwethe la pesenti inye ibe bubuxoki yonke into ngoku sifuna uvakaliso olungaqutywanga olunokuziswa ebantwini bakaThixo abanelungele kutyeni okucocekileyo hayi ukandi opha nonyana bawoprofeti bedibene apha naphaya baphekwe embizeni eshushu hayi sidinga isonka sobomi ilizwi loThixo wethu lilitsha ngathi livela etronini liyawuvakaliswa ngokutsha ndinike isibhalo esinye okanye ezimbini esinye incwadi yezenzo zenzo isahluko sesixhenxe apha kubhala umxolo weshumi elinesixhenxe lithe lakuba lisondele ixesha ledinga awalifungayo uThixo kuAbraham bakhula abantu banda iphutha nonke nalazi bali kumalunga nje nokusondela xa ixesha lesithembiso lalifikile ixesha lokuzaliseka kwesithembiso ngokunjalo ngoku kumele sijonge amanqanaba okukhupha ukutya ukubizwa ukuba kuphunywe uvakaliso lomyalezo kaThixo kulo lonke ihlabathi kodwa ngoko kanye ekupheleni ukutywinwa kumele kwenzeke suka kuqala uya kokugqibela kumele sibe nako okuvela kuThixo ukungqinelwa isiqinisekiso sokuba usinikile usityinile singabakhe nelungelo lokuguqulwa kwemizimba yethu nokonakala ewe kuko oko koba uThixo usinika amandla adlisa ubomi omoya sawuthetha ngazo zinto emva kwexesha kodwa xa ixesha lesithembiso lalisondela zintanda andikholwa nje ukuba incinga yam ndiyakholwa nje ukuba ixesha likaThixo lisondele kakhulu uba ungatsho ngokholo uba lilapha ngokholo omnye umntu angayithetha ixesha lisondelanga kuphela likufutshane kakhulu xesha liyahamba kuzawudubula njengoba kokunjalo emva phaya umthetho nabaprofeti kwakukho yayingumthetho nabaprofeti kwade kwanguyohane sukela ngoko ivangeli yashunyayelwa bukumkani bukathixo bashunyayelwa ngoku sinemekwenye amahlelo nawo anikwe ixesha lalikhona ixesha lokuthunywa kungcwele kumaxesha esiphelo ngoba siyayazi loo nto siyazi ukuba ixesha le nto lezinto zokugqibela kumele uba lisondele enye yayo zakufundela nonke niyazi umzali Branham wathetha ngeyure phaa kuncwadi yokuqala ukumkani sahlose shumele sibozo qolo mnandi nje umqolo amashumi athathu anesithandathu incwadi yokuqala yokumkani isahluko seshumi elinesibhozo qolo amashumi athathu anesithandathu xa ixesha lafikayo olokubigelelwa kwamadini angokuhlwa wafika u-Eliya wazokuthandaza xa ixesha lalifikile uzange azame amatyeli amathathu abone uba ngaba kuzokwenzeka manizame nje wasebenziselwa lo xesha uba axele abanye uba thandazani nibize uThixo wenu mhlawumbi ulele mhlawumbi uhambile ngokunjalo nje khwazani mhlawumbi uzawunipendula wayesazi kakuhle ukuba wayephi wayemazi lo akholwayo kuye ngoba ixesha ilizwi lenkosi lafika kuye ndiza kufundela nako oku ncwadi yokuqala ukumkani isahluko seshumi elinesibhozo umqolo amashumi amathathu kwathi u-Eliya ebantwini bonke sondelani kum apha basondela ke abantu bonke kuye wabuya wasakha isibingelelo sikayehova esibe sidiliziwe Eliya wathabatha amatye alishumi elinababini ngokwenani lezizwe zonyana bakayakobi eleza kuye izwi likayehova lisithi liya kuba ngusirayeli igama lakho wakha ngamatye lawo isibingelelo egameni likayehova ungafundi uqhubeke niyazi uba malunga nantoni apha apha yayiyure yokuzityhila ukungenela kathixo apha emhlabeni isigqibo esingcwele esivele ezulwini ukuze ngabikho mntu odinga ubuza ngoku into eyiyo nengeyiyo iphinyaniso uthixo kwakhe wangqina umzana uBranham wayenxanelwe leyure wathethwa ngokubalwa kwehlayo ngokunjalo kodwa ndiyakholwa ukuba elixesha lafika kwaye ndiyakholwa uthixo uzawuvela njengomeyisi njengosomandla njengosenyangweni uyakuvela kwaye uzawukulwa ekwicala labantu bakhe uyakusilwela namhlanje simele yena ngoko uza kusimela yure isondele apithi qala fikayo ixesha akwabe elo thuba linganamhlanje ukuba ndithi yure lebesilindile fikile ngaloo mini andiyuba nabusobude ngaloo mini uvuyo nentlokoma iyakugcwalisa intliziyo yamakholwa abo bamthembayo uthixo abajongana nayo yonke into ewe ndiyazi uba kunjani lonke ihlabathi liyavuya abantu bakathixo kumele bajongane nako konke ukuhletywa ukugwetywa yonke loo nto kodwa iyafika iyure kathixo size thina beka ngendlela eyiyo size thina sihleke namhlanje siyalidla siva ubunzima kodwa ngoko sizawuba ngawo bazawuvuya sawuba ngabo bazawuvuya malunga noko okwenziwa nguthixo nkosi yethu yathi yure yam okanye ixesha lam alikafiki kodwa elenu ixesha lisoloko likho masigcine engqondweni oko izinto zikathixo zonke zinexesha lalo zonke zineyure yazo kuqala zaxelwa emva koko zaye zisondela ngokusondela njengokuba uYohane watsho emva phayani uba ixesha isondele thethiwe ngabantu bakaIsrayeli xa ixesha lesithembiso lisondele. Kwenzekani xa lisondele? UThixo wabonakala kuMoses kwiziko elivuthayo laba phaa ixesha lingasasondelanga lafika. Xa lafikayo uThixo wenza wazibonakalisa, wabakhokela abantu bakhe baphuma. Kodwa khumbula kwakhona abantu ababe nesithembiso. Kuphela kwabo bantu abantu bava isithembiso kwazaliseka kubo, hayi kuzo zonke izizwe ezingqungileyo, bantwini abanye nje kuphela abuThixo wabanyulayo ngoAbraham noIsaac noYakobi kwilifa lakhe. Mhlawumbi kulwazi lakho ke, ngoba abanye bathi he abantu bakwaIsrayeli banyuliwe, abanye bakhangeleka besebumnyameni. Hayi, akululo lo hlobo. Bajonga kulo hlobo uThixo wazithathela abantu kwabantu, waphinda wayozithathela abantu ngabanye, wakhetha abantu one by one, wakhetha abantu njengabaprofethi ba-athethe nabo aze axele icebo lakhe losindiso lasemhlabeni, ukuze thina namhlanje sibe nemboniselo epheleleyo yento uThixo ayifunayo, yento anecebo ngayo. Thixo akadingi mna, udinga nje bantu abaninzi, udinga nje umntu omnye azothetha ngaye. Ngoku ndingakufundela u-Isaya 49 verse 6, ngakufundela uMateyu 28 verse 19 verse 20 phaa kubhaliwe ngeentlanga ukuba abe lusindiso ezintlangeni de kube sekupheleni kwehlabathi. Okwam, ndiyakunika iintlanga uba zifumane ilifa. KoHoseya, abo babengengobantu bam bawubiza uba ngonyana bathixo philayo, ababengandikhangeliyo ndazenza ndafumaneka kubo. Khona izibhalo ezaneleyo ebezikhombe kuloo nto kuba ubabalo nosindiso lube khona, usindiso lwentlanga. Kuphela uThixo wasebenzisa abantu abanye kwabantu, waba nemilomo azokuyisebenzisa ivakalise icebo losindiso. Thina sinesabelo kuloo nto ke ngobabalo. Le ngcinga umzana wam uYakobi uyivalise kakuhle phaa kulaa ntetho yaseYerusalem, kwaye lo apha ke kumele siyifunde. Ngako ke oko ndizokuvala ke ngoku. Izenzo isahluko se-15 umqolo we-13 apha kubhaliwe. Mhlawumbi masifunde umqolo we-12. Ndiyathi cwaka ke yonke inkitha yabantu yaphulaphula oBarnabas noPaulus becacisa oko yayingako imiqondiso nezimanga awayenza uThixo phakathi kwazo iintlanga ngabo. Ngekaloku emva kokuthi cwaka kwabo, waphendula uYakobi esithi, madoda bazalwane, ndiphulaphuleni. USimon lo ucacisile ukuba wathini naye kuqaleni uThixo ukuzivelela intlanga ukuba kuzo alinyulele abantu elakhe igama, avumelana nako oko amazwi abaprofethi njengokuba kubhaliwe kwathiwa, emva koku ndiyakubuya ndize ndibuye ndiwakhe umnquba uwileyo kaDavide, amanxiwa awo ndibuye ndiwakhe kanjalo ndibuye ndiwumise. Ngabo uyabona uba kuhle kunjani, la madoda kwaThixo amisela kumnqophisi omdala into iyayisezoba sisiprofethi baprofethini yayisondela yayiphaya. Ngoku nokumiswa phambi kwabapostile kujongwe into eyenzekayo phambi kwentlanga, Petros noYakobi nabanye babene xeshela inzima oxolo ayuya kubi wathetha abanye babene ingxaki amadoda kwathixo kwangikho njalo kuhle amadoda kwathixo nabantu bakathixo abanaxesha nzima elizwini likathixo oba kubo lityhiliwe ngomoya ingcwele kodwa uyakubona ukuqhagamshelana xa kuswa elizwini andazi noba siyibulela ngokwaneleyo na ukuba uthixo usinikile olu qhagamshelwano lukungqalileyo elizwini yeyona nto emangalisayo leyo uthixo asinike yona ngaphandle kosindiso uba uthixo usinike olu qhagamshelwano lungqalileyo andiyibize ke uba ngumgcoshushu uthixo usinike lo mgca oshushu elizwini lakhe ovela etroneni uyakobi waye elizwini wathi bathandekayo ndimameleni Simon lo ucacisile ukuba kunjani uthixo ekuqaleni wavelela iintlanga ukuba azithabathele abantu athabathele igama lakhe abantu ngokuyawubuya kwakhona akhe umnquba kadavide owileyo lubaba lolunjani yintsikelelo enjani sinokuya kwizibhalo ezininzi sizifunde ilizwi likathixo liyavumelana nqophiso mdala nomtsha wenza umanyano olunye ngobungcwele phembelela ngomoya ingcwele elawula ixesha ixesha lalisondele kusondele kwakanani namhlanje mlindi liliphi na ilixa lobusuku mlindi liliphi na ilixa lobusuku sifunda olo hlobo kumprofeti Isaya impendulo ithi kuyafika ukusa ngokunjalo nobusuku uba ufuna ukwazi iza kwakhona ubuze sifuna ukwazi kakhulu siyeza kwakhona sibuze inkosi sithi oh Thixo thetha nathi masizibone izinto ngokucacileyo kodwa nayo impembelelo yoba emva uThixo esithilele ilizwi lakhe necebo lakhe losindiso ngendlela nje emangalisayo uba ufuna ukuza nathi umntu ngamnye kwinqaku loba sisebenziseke sibe zixhobo nezitya ezisezandleni zakhe anokuzisikelela anokuzisebenzisa nani khumbula ixesha lezinto lisondele likufutshane lifikile ixesha lilapha ixesha apho uThixo aza kuqala ukusebenza ixesha apho sizawuzenza sifumaneke kuye ixesha lilapha alisondelanga kodwa ixesha lilapha uThixo uzawuba nalo kude kube nini ixesha ngumsebenzi wakhe lowo yena ngokwasephakadeni uye ephakadeni funa ukwazi kuwe iminyaka emibini enamabini iminyaka engamashumi amabini enamabini yadlulayo umzali uBranham wabizwa ekhaya alisole lisondele le xesha kwakhona nakwakhona ke ngoku xa siva kwintshumayelo kukangaphi sikuva oko kwangoko inkosi yathi yabona ndiyeza ngokukhawuleza kubhaliwe kusityhilelo amatyelo amanintsi uyabona ndiyeza okanye kuthi ixesha lisondele kodwa ngoku lisondelele thina lisondelele thina ixesha apho uThixo azawukwenza ixesha loba sizenze sifumaneke kuye lilapha ixesha lokuba angangqinela ilizwi lakhe lilapha asisenakubukela nje sigwebe xa izinto endaweni ethile zisenzeka ndingathi ke ngemfundiso engeyiyo ukuba ngokwemfundiso silungile ngoku uThixo uza kungqinela ilizwi lakhe kodwa kumele sibalele kuyo loo nto kumele siyilindele kwaye siyilindele nje apha kule mihlangano ayikuphela bengakhanga abantu bangqine ukuba basindisiwe bahlanguliwe baphilisiwe kwaye ndicela imfihlelo ukuba usakholwa uba ixesha lisondele ngoku alikho lapha lisondele kuphela uba umntu usondele ujonge umqondiso othi Krefeld kilomitha zilishumi nesine ngoku kusondela akakafiki kodwa sasondele xa elapha ngoku akusekho umqondiso sele efikile uba ufuna uba namava kunye nothixo uba ndifuna ukuba namava kunye nothixo ngoku akwanelanga ukukholwa nje kuphela ukuba ixesha lisondele okanye ukuba ukufutshane kumele sikholwe ukuba ukhona njengoko wathembisayo xa babini okanye abathathu behlangene ngegama lam ndiyakuba akho mna phakathi kwabo sifuna ukubona uYesu wathi ndilapha ukuba nithena hlangana ngegama lam ndikhona ndikhona phakathi kwenu ngabe uyayikholwa kuba siyayikholwa ngeentliziyo zethu zonke uba ukhona phakathi kwethu ngoku sinokukholwa kuba impiliso usindiso na yonke into eyenzekayo ngokunjalo namhlanje ngoba balo ingenzeka kuze kusukise uThixo amen oku kumele kuvakale kakhulu ndisenzile isigqibo engqondweni yam uba ningabi ngumshumayeli ovuthayo kodwa ngoba andisakwazi ukwenza oko kodwa ndifuna ilizwi luba libe nentsebenzo ilizwi kalibuyi lilambatha liyakuphumelelisa oko uThixo alithume ukuba likwenze kanye nje kwakhona ukhona amaxesha apho izinto zisondeleyo ngesaquphe ithuba liyafika apho kwenzeka khona masikholwe ukuba ixesha lifikile ixesha lokuzukiswa kukaYesu Kristu igama lakhe ilizwi lakhe amandla akhe phakathi kwebandla lakhe lilapha hayi kuphela lisondele kodwa lilapha ngoba ngokwesithembiso sakhe ukhona kwaye kubhaliwe xa kwathiwoyo kubanzukisa igama lakho impendulo yayisithi ndilizukisile kwaye ndiyakulizukisa kwakhona asibalele kuko oko ukuba uya kukwenza emva koko kuza kwenzeka ukuba ucinga ukuba kusekude kancinci nje ngoku akho nto izokwenzeka masithi sukela ngoku sikholwe ukuba inkosi ikhona kwimihlangano yabangcwele masithi ngokholo size kwingcwele kangcwele apho waya khona negazi lakhe lingcwele iyokulubingelela phezu kwesihlalo senceba ukuze sibe nokungena mahala izulu livuliwe indlela yeyasimahla camagushelo salunikwa sinosindiso olupheleleyo uxolelo olupheleleyo ugwetyelo ungcwaliso ngayo iCalvary masikwamkele ngokholo hayi kuphela ukukholwa kusondele masikholwe nje uba kulapha ngenxa yakho nangenxa yam namhla mele ube nayo kwamkele uThixo akusikelela amen masimeni sithandazeni bawethu osemazulwini ngentliziyo yam yonke ndiyakubulela kalo ilizwi lakho lixabisekileyo lingcwele ndiyakubulela ngemizekelo emininzi esiyifumanayo phayana wena wazisa izinto emva koko ziye zisondela ngokusondela izithembiso ozinikileyo ngawumlomo wabaprofethi uthethile ngesaquphe wena ukuzalisekisile oko umlomo wakho ongcwele okuthethileyo ukutsho ke xa ixesha lazaliseka ngosethandekayo siphila kwixesha elibaluleke kakhulu siyakudinga Nkosi siyakudinga Nkosi njengoba sele siculile siyakudinga kakhulu nakakhulu ngamandla amakhulu ovuko lwakho xhubisa abantu bakho ngamandla kathixo ngamandla omoya ngamandla ovuko ngamandla othando okholo esibindi ngamandla Nkosi sicela ngenhliziyo yethu yonke kuba wena usikhumbuze kuba ixesha lisondelanga kuphela kodwa lilapha Nkosi ukusukela ngoku siyazilungisa ngaphakathi kuba ixesha lifikile kuba iyure yakho ilapha le wena ungqinele ngalo ilizwi lakho phakathi kwabantu bakho kwayinkosi ndiyakucela ngokuvela kunzulu umphefumlo wam mandingabi sisikhubekiso ngoko ndisuse endleleni phambi koba ndime endleleni yakho nakwindlela yabantu bakho ndibonise indlela endiza kuhamba ngayo isigqibo endiza kusenza ndiyakucela oko ngenxa yegama lakho elingcwele ngenxa yabantu bakho abanelungelo lokuba namava ngokubonakaliswa kwamandla akho Nkosi silapha singabantu kwaye sixhomekeke kuwe kodwa siyakholwa kwaye siyakuthemba ukuba wena wavulile amehlo ethu ixesha lilapha ukuba wena wenze kuba thina sizenze sifumaneke kuwe Nkosi ethandekayo kanye kwakhona ndiyakucela bonke abazalwane nodade sisonke nje iba nendlela yakho ebantwini bakho yenza kuthi ngendlela othembise ngayo zalisekisa ilizwi lakho malaziswe yokuba wena uyinkosi kwaye kuba zonke iintshaba zenziwe isihlalo senyawo zakho wena ungumeyisi wasekhalvari uthe weyisa amandla kasathana ngokupheleleyo uthe weyisa isihogo walitsala ulwamvila lokufa wavuka ngosuku lwesithathu uyaphila kwaye thina sinawe sinike ungafihlisi nokholo kuwe uze usincede ukuba silindele ukuba uzokuzalisekisa Nkosi sonke singavuya nje xa isiqalo singenziwa kule mihla Nkosi siyaleza umsebenzi wakho kuwe nguwe uzokugqiba ngendlela emangalisayo thina singumsebenzi kathixo sizizenzo zikathixo siyakubulela ngakho oko susa konke ukunxunguphala philise onke amanxeba thixo nika impendulo njengoba sicela kuwe uze ube nenceba kumntu ngamnye kuze kungabikho mntu osilelayo sindisa abalahlekileyo philisa abagulayo hlangule Nkosi ababambekileyo uze ungqinele ilizwi lakho kuwe wena thixo philayo libekho indumiso nozuko Nkosi siyakholwa uba ixesha lisondelanga kuphela Nkosi lilapha lilapha kanye siyakucela ke ngoku senzele inceba uba silindele silinde ebukhoneni bakho ewe phakamisa ubuso bakho phakamisele phezu kwethu uze usinike uxolo lwakho bawethu osemazulwini. Malingcwaliswe igama lakho, igama elulitshilileyo kuthi, eli gama lingcwele likaYesu. Malisebenze ngamandla angcwele, libonakaliswe uba sikholwe kuwe njengoko sitshoyo isibhalo. Thixo thembekileyo, ubukumkani bakho mabufike, kosemva pha sinokuthandaza ukuba kufike ngemini ePentecoste kwakutshiliwe kwaze kwaqala. Nkosi ethandekayo, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoko isenziwe ezulwini. Kanye kwakhona ndiyakucela mandifumaneke mna kwintando yakho egqibeleleyo, hayi kuphela kwintando yokuzikhethela kodwa kwintando egqibeleleyo kaThixo. Sikela bonke abantu bakho abakudumisayo kuzo zonke indawo kulo lonke ihlabathi. Diliza amadonga uze uvule amasango esinyithi, ngoba xa wena uthe wavula akho mntu onovala. Nkosi, siyakubulela ngeentliziyo zethu zonke ngakho oko, kuba sibe nokuxhamla kwinto oyenzayo ngoku. Wena uthethile nathi ngoko kwesilindele ukuba uza kuzalisekisa oko ukuthembisileyo. Kuwe wena Thixo uSomandla, dumiseka, mayibe kwindumiso nembeko uzuko kude kube ngona phakade. Amen.